Yeah. Ka ekodida sande nipate kwa church kwa ibada. Sina energy shot, baba yangu ni vimbada. Si aliniita out of the tent ni check vile blessings zangu ni unending Buddha. Hajawahi niangusha na keep trust in him ju promises zake kwangu ni bigger and wider. Skia hata baada ya kupenda vile ana walk ana talk talk the shamba boy, si bado size 8 alimixiwa na DJ Mo. So form ni kutafuta ufalme wa Mungu na utakatifu, na hizo vitu zingine utaongezewa Mo. Juu ya hiyo story bila Yesu itakuwa ngori, ni vanity I thought you should know. Na deka juu niko swadakta na yeye, najua analinda maisha yangu tangu mimi kijana hadi nitakapokuwa mzee. Mwenye haki ya teseki wala hataomba mkate barabarani mwanangu. Haina noma baba na kungojea, juhujawai niangusha maishani mwangu. Vile alizuilia sky haina foundation na haianguki, yani mejismamia too free. Ni yule God super intelligent, hata kaa kuna boy alisema mbinguni hakuna degree. He's all knowing, chanzo cha hekma na maarifa, kwani husiki? Alipea Elijah speed bila governor, hata kashinda matri. Alishinda kifo na siku tu tatu. Naomba unipe tu tatu dakika nieleze hawa watu hakika. Naleta tafakari ya Bible ya babu na achia swale mdoe. Salvation ni simple, you believe in Jesus kwa darkness akutoe. Silabi simple kama A, E, I, O, U. Ni kuaccept Jesus kwa life yako akame through. Nimekula neno, kula neno, akaniita, nikaitika. I am amongst the chosen few. Na praise the Lord with all my soul, Matt Redman. Aserufi na makerubi unicount kwa hiyo crew. Ushawa hijiuliza kwa nini non-believers bado hawajakuwa believers. It's because believers do not believe what they ought to believe, but siku believers watabelieve what they ought to believe. Non-believers watabelieve what the believers believe. Na siringi though mini yule chosen generation, ruler wa manation, royal priesthood, mtoto wa dingi. Na siringi though duniani tuko wengi, but still God ameni show call me and I will answer hanilengi. Na siringi juu mwalimu wangu wa high school nikawa teardrops, aliniambia always take notes, that's why sishiki mashilingi.